xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in si rasmi ah loo soo abjaray joogistii Maraykanka ee dalka Afghanistan oo 20 sano qaadatay. Haatan waxaad kusoo dhawaataan warbixin ay arrintaasi ka qortay idaacadda VOA oo aan idin soo jeediyo. Dayuuradihii ugu dambeeyey ee Maraykanka ayaa gigida dayuuradaha magaalada Kabul ka duulay 1 daqiiqo ka hor saqdi dhexe habeenkii xalay ahaa xilliga Kabul. Tallaabadan ayaa imanaysa xitaa iyadoo aqalka cad iyo wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykankuba ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan inay kaalin ka geystaan in ilaa iyo marka ugu dambeysa ay magaalada Kabul ka daadgureeyaan dadka Maraykanka ah iyo kuwa reer Afghanistan ee khatarta geli kara. Major General William Taylor oo ku xigeenka howlgalka gobolka ayaa warbaahinta u sheegay inay sii wadi doonaan inay daadgureeyaan dadka weli Kabul jooga ilaa iyo marka ugu dambeysa. Aqalka cad ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa xilli hore Isniintii shalay ahayd sheegay in tiro guud oo ah 116,700 oo qof la daadgureeyey ilaa markii Taalibaan ay dalka qabsatay horaantii bishan August. Dadkaas la daadgureeyey ayaa waxaa ku jiray ilaa 12,000 oo qof oo axaddii daraad iyo Isniintii shalay la saaray 26 diyuuradood oo kuwa milatariga Maraykanku leeyahay ah iyo 2 kuwa dalalka isbahaysigu ay leeyihiin ah. Afhayeenka aqalka cad James Zaki ayaa warfidyanka u sheegtay Isniintii shalay in ilaa 6,000 oo Maraykan ayaa Afghanistan ka soo baxeen ilaa xilligii daadgurantu ay bilaabatay, hase yeeshee ay jirto tiro yar oo aan weli ka soo baxeen. Zaki ayaa diiday wararka sheegaya inay joogsatay daadgurantii dadka reer Afghanistan ee Maraykanka la shaqaynayay, gaar ahaan kuwii codsaday dalku galka gaarka ah ee muhaajiriinta. Kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee Khamiistii kaasoo uu sheegtay ururka ISIS ee gobolka Khorasan, weerarkaas ay ku dhinteen ugu yaraan 196 reer Afghanistan ah iyo 13 ciidanka Maraykanka ah. Aqalka cad ee Pentagon oo labaduba daadgureyntan daqiiqadaha ugu dambeeya ku sheegay mid khatar badan oo jilicsan ayaa waxaa hadalkooda xoojiyay gantaal xalay lagu weeraray gigida diyuuradaha ee magaalada Kabul, kaasoo ururka IS Khorasan uu sheegtay. Saraakiisha gaashaandhigga ayaa sheegay in 5 gantaal gigida diyuuradaha lagu weeraray, mid ka mid a ayaa gigida kusoo dhacay hase yeeshee aan wax khasaara geysan, 3 ayaa gigida garab maray, halka ka shanaadna uu hanaanka difaaca ee Maraykanku hawada ku burburiyey sida saraakiisha difaaca laga soo xigtay. Dhinaca kale, Maraykanka ayaa dhaleeceyn xoog badan la kulmaya marka laga hadlayo sida uga jawaabay weerarada ururka IS uga imanayay. Waxyaabaha lagu dhaleeceeyey waxaa ka mid ah weerar dhinaca dayuuradaha aan duuliyaha lahayn oo xaddii uu Maraykanku Kabul ku qaaday. Saraakiisha milatariga Maraykanka ayaa sheegay in duqalinta lagu dilay dagaalyahanna ka tirsan IS Khorasan, kuwaasoo baabuur ku gurayay walxaha qarxa oo ay doonayeen inay gegida duyuuradaha ku weeraraan, hase yeeshee wararka laga helay warbaahinta sida wargeyska The New York Times ayaa sheegaya in duqayntii amaba qaraxyadii ka dhashay ay dileen ilaa iyo 9 shicib ah oo ay caruurina ku jirto. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa qortay in dagaalyahaninta Taalibaan ay daawanayeen dayuuradihii ugu dambeeyey ee Maraykanku hawada ku sii libdhaya, kadibna ay rasaastoodii samada u rideen iyagoo u dabaaldegaya guusha dagaal ay 20 sano ku jireen, kaasoo keenay in milatariga dunida ugu awoodda badani uu ka baxo mid ka mid a dalalka caalamka ugu saboolsan.